roll. Just turn it up a little bit.
Ira shirya shiri kwa kamala inya kavangeli. Atemra diena power. Tijuja msele mane. Fundeni mandatory, chita finto to fire, not it, Tony. Chilanganda yawana maruzi, ni kwesu kuna wishi leso. Tungalevi, ifya kumyenu fienu ifyo iwe. Usa kuno nefi pop ya taiwe. Gwela muvuntu, futi kongla mashiwi nje kupongolwela. Pantu kwesu ala tungalevi. Hatisho, yo. Yesterday nafikile mchikulu lopo timpone kumipashisha sulu patu papite chilala joni alilile sala kutila mudala na chula nilimu kansa vyako ndefuwa iko kudemfuako chimama muri kiwe chatangile no posa nijitamu nina natile mami ulechitika shoni ele wine huvo nemu selemoni elo chafipanga kutita chinje shive kashimu mutima chiri fiat nala kukolo profession semune walanya tuende uzali peza panja kunyumbani kuti na lile dip muma thoughtsi ni yanga na bogose tuwa sendwa yo kwesu utefo tuanga levi. What up? Yo. Pichu nyo msele mbani. Piyu jambole satisho. Yo. Habana getu wana kwena wali shupa. Wamwene kafefilia kumisango wali tumpa. Nalile kudi ya kuisa mfundula. Fuck doubti wambona wambo kusalile. Micheni ya ndiyo. Micheni ya ndiyo. Mitolo shiri andirio. Mitolo shiri andirio. Wila isa muhudu yesu nefi pale. Pimano fia kuisa ifika pale. Wila ifinyo. Fweba mbita tutina. Pakuisa kutala waipusha kwanju fwebo kwesu tuangale. Kwesu tuangale. Ifunde ni mandatory. Chita finto tufuaya noti toni. Chilanganda ya wana maruzi. Ni kwesu kuna wishi leso. Kwesu tuangale. Ifya kumyenu fienu ifyo iwe. Usa kuno nefi pop ya taiwe. Vwela muvuntu futi kongla mashiwi nje kupongolwela. Pantu kwesu ala tuangalevi. Hatisho yo. Kwesu tuangalevi. Pachiwe mpala chama nyama po. Kapisha Soweto Chimwemwe. Kwesu tuangalevi. John Lengo Chivodia, Mrs. P. Junior Musele Mane. Yo. But you quest on a tongue on every.
Turn up music Africa.
Hachi show. Simple, simple. P. Junior Musele Mane. Hey, Nene, you tumble a bit, you call Blomwe. Cause you tongue on every. Timami Vines. Hachi show. Nothing perfecto. Yo. TC Mastermind.
Exclusive
from Apple Pie. Jela Yo Hick. I see. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.